asikho isikhali esibeki lwemina esiyo pumelela yeno shilo esinilake asikho isikhali esibeki lwemina esiyo pumelela yeno shilo yeno shilo asikho
asikho
Uatara sozea ki tele Nama ki Kiyome sal Yoni namina Omushi Usoman Ushi 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 Usoman Ushi
Victory song.